apocalypse is going down. Hey, it's going down, going down. So na city wakilishwe round town. Hey, we round town. Ujumbo na pata, rekebisha fikra. Hey, ni habari kwa mta. Na city kamata, na city
wakilishwe round town.
Nijificha mafichoni komando ni ite Lambo. Eti ukauzu nchokoze nkufanye chambo. Nite MC, kiroge ntayogola. Wenye vina vya kichina na watu pia kombola. Waimba mapenzi, kila nyimbo mapenzi. Matatizo yapo mengi mnahamasisha ushenzi. Ndoa za jinsia moja sio maandiko ya Mungu. Kuruwani na Bible, ndiyo ukombozi wangu. Acha kulala mzawa, amka pamesha kucha. Tizi mabadiliko ni ujiko sio jificha. M4C, kiroge MC. Nasambaza ujumbe kwenye MIC. Wametoa hewa chafu alafu wanabana pua. Lipojua kuna hawafu mbio wakati mua. Yes, sasa nimeamini. Fala kibumbuluka mjanja huwa talini.
Toka tizi mpaku lipu is going down. Hey, it's going down, going down. Tunazidi wakilishwe round town. Hey, we round town. Ujumbo napata, rekebisha fikra. Hii ni habari kwa mta.
Naoza kuto bahati usokote hata shilingi. Dili na halakati likesho wakute kingi shangingi. Acha kuringa ikiwa bado ujepima. Kwa mdogo punguza ujinga kila tendo tumia kinga. Uspende kujigamba ikiwa naweza sana. Ogopa ukiharibu uwezi shindana tena. Tazama mbele uone kipi kitatokea. Uzembe wa kufikiri akili isha potea. Uspende ugomvi wa mawe kama unaishi nyumba vyo. Utapata sala mana vijana wakopi so. Shalo balo endelea kubana pua. Utaomba po mtandao watugishki sumbua. Mimi ni MC na ishi katikati ya jiji. Usidisi kisa mkanda kamanda na funga mkwiji. MCZ fake wamepotea kama meno ya olimboka. Wakufanya fair wa Tanzania tunafunguka.
Toka tizi mpaku lipu is going down. Hey, it's going down, going down. Tunazidi wakilishwe round town. Hey, we round town. Ujumbo na pata, rekebisha fikra. Hii ni habari kwa mta. Nazidi kamata, nazidi kwa shika. You better stay with us like this.
Nasikela napo andika. Nasiko napo tabika. Wanapo cheka na kumbusha. Maisha ni kuangaika. Tele, nidongia milele. Kelele zinastika mbele. Goma snogile, chechele, chechele. Nipo misele. Kumtembelea na kumjali. Ndonja pekea kumfariji mgonjwa. Sona kuwa mzito wa kutoa na mwepesi wa kupokea. Mita pata shika, mchaka mchaka na wapeleka. Wakubali wakatae, kituteni na wapeleka. Kumboda na zibusha, na wakumbusha kukueka kando zambi. Na kuzinyea kambi za kijinga. Kupinga unyanyasaji wa kijinsia na mawaji ya kinyama. Chenchele, chenchele, mizuka paka mambele.
Toka tizi mpaku lipu is going down. Hey, it's going down, going down. Tunazidi wakilishwe round town. Hey, we round town. Ujumbo na pata, rekebisha fikra. Hii ni habari kwa mta. Nazidi kamata, nazidi kwa shika. You better stay with us like this.